Mungu wetu ni mwaminifu. Yuko nasi every day.
Open. Hallelujah, hallelujah.